Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanye mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio yanyu ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mugendo kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, mukurikire iki kiganiro uko tukibagezaho muri sanga. Ariko rero mwohereze n'amanimero kugira ngo mwigiriremo n'uruhare. Facebook yacu murayizi ni VOA Radio Yacu. Muri sanga rero,
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko muri isanga. U Rwanda n'isi yose barazirikana imyaka 28 ishize genocide yakorewe Abatutsi mu 1994 ibaye. U Rwanda ruratekereza kunoza imicungire y'inzibutso no kuzibungabunga neza kurushaho, birimo kugabanya imibare yazo no kuzihuza. Rwifuza kandi ko enye muri zo zinjira mu murage w'isi yose binyuze muri UNESCO. UNESCO ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe science, umuco n'uburezi. Nyamara nizo munako izi nyibutso nyine zigomba kujya mu murage w'isi yose, bivuze yuko na UNESCO izemeye yagira uruhare runini mu kuzibungabunga. N'urwo inyamata mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba, Murambi mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo, Gisozi mu mujyi wa Kigali umurwa mukuru, na Bisesero mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Duhereye aha twibaze rero noneho ku kamaro k'urwibutso. Muri rusange urwibutso ni iki? Rusobanura iki? Rugamije iki? Kugira urwibutso bifasha iki? Nibyo tuganiraho na Professeur Dr Josias Semujanga, mwarimu muri Université de Montréal muri Canada. Mu bitabo yanditse harimo icyitwa Les récits fondateurs du drame rwandais n'icyitwa Le génocide des Tutsi dans la fiction narrative. Ni ingero gusa ariko yanditse n'ibindi byinshi. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Professeur Semujanga, muraho murakomeye.
Muraho bwana Kamirindi.
Muracyahumeka rwose.
Muraho, murakoze kumvisha.
Ni twebwe tugushimiye cyane umwanya uhaye ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo, abanywanyi bayo. Nuko mu magambo make rero mvuze bibiri mu bitabo byonyine gusa ariko wanditse byinshi. Nuko duhereye aho ngaho mu magambo make ya mbere yuko twinjira mu kiganiro nyakuri. Ibi bitabo wabivugaho iki mu magambo magufi cyane? Les récits fondateurs du drame rwandais, tuba ari cyo duheraho
mu magambo make. Icyo gitabo nacyanditse cyasohotse muri 1998 nyuma y'imyaka ine jenoside irangiye. Nashakaga kumenya aho amagambo yakoreshejwe bakangurira abantu gukora jenoside yaturutse. Icya kabiri ni uko uburyo abanyamahanga bavugaga, abanditsi b'abazungu n'abanyarwanda ubwabo bavugaga uko abanyarwanda bari babanye imbere y'intambere igihe cy'ubwami, nubwo ntari mu miryango y'abari mu bategetsi icyo gihe cy'abwami. Data yari umunyarwanda usanzwe wigishingiraga, wiyororeraga, iwabo ntibari bari muri ibyo by'ubutegetsi. Nashatse kumenya impamvu dukurikiza ibintu abazungu banditse kandi tuzi sosiyete yacu uko yabagaho. icyo ni kimwe. Cya kabiri mu gitabo kindi naje kureba ibijyanye n'ubugeni ibintu bita literature, kuko nibyo nigisha. Nzagusanga abanditsi banditse nyuma ya Jenoside icyo bashaka gukora ni ukugira ngo mu magambo make ni ukwitaho byose biba bivuga ngo Jenoside ari ikintu kibi idakwiye kuzongera kubaho. Mu magambo make nibyo buri wese abavuga, ariko umwe wese akabivuga akurikije uko yandika,
akurikije n'umuco yakuriyemo.
N'umuco yakuriyemo nuko abibona nk'umuntu, kuko ikibazo cya Jenoside ngira ngo ni naho yenda turi bugere. Ikibazo cya Jenoside we yashiri ntabwo ari ibintu bisanzwe, sababu bicana nk'uko babivuga, nuko Leta itatira igihango ifitanye n'abaturage bayo. Kandi ku isi yose icyo gihango ni ikihe? Ni uko umuturage utuye igihugu rubanda Rwanda ubaha amategeko Leta ikakurinda, none wishe amategeko akabihanira, ndetse hari naho bahanisha urupfu rwo gupfa. Ariko uba wumva ari uko watatiye wishe amategeko. Jenoside rero ni igihe abantu bicwa kandi bakurikiza amategeko Leta yabahaye kandi ayishimiye kubarinda. Buriya mu Kinyarwanda ni ugutatira igihango gikomeye cyane, ndetse ni nacyo gituma buri ubona imyaka igiye kuba 30 abantu batarumva ibyabahaye. Ni ibintu bidasanzwe ku isi yose buriya. Kuko Leta ibaho kuko abaturage bariho. Ni nk'uko mbese Leta yaba yiteye nk'uko kera abasaza babivugaga, bavuga ngo ku ngoma ya Kayibanda baravugaga ngo ariko Kayibanda abaturage bapfite. Nk'aho ari ingoma yitera. Iryo jambo kwita ingoma yitera ni ukuvuga ingoma itera rubanda, kandi rubanda ntacyo yayigize.
Mbese ni nk'umuntu ufite urugo agahindukira akarutera.
Mbese ni ugatera induru mu rugo rwawe kandi ushinzwe kururinda.
Nuko yego, noneho rero ayo mahano arabaye, nuko tuti dushyireho urwibutso. Urwibutso mu muzi warwo urwibutso ubundi bishatse kuvuga iki?
Nk'uko ubinsabye, ubundi kugira ngo usobanure ikintu uri umwarimu w'ubushakashatsi, ukumva ijambo rikoreshwa ubanza kwibaza aho rituruka. Ndetse umpaye uwo mukoro nagiye kureba inkoranyamagambo za kera, ndazireba n'izanditswe hagati, ndagusanga ijambo ry'urwibutso ni ijambo rimaze igihe kinini, kuko nakoresheje inkoranyamagambo y'umugabo witwa Pierre Sumacheni 1986. Ikintu nabonyemo ni uko nanjye ntari nzi ko urwibutso biva ku kwibuka, kandi kwibuka bijyana no kwibagira, bikajyana no kwibagirwa. Kwibagira ni ukuvuga icyo twavuganye ejo nakibagiye, cyangwa cya kintu nakwemereye nakibutse. Ushobora no kwibagiza ikintu, ushobora kwibagiza umuntu.
Icyo gihe ni ukuvuga ko ubikoze ku bushake.
Ku bushake ushobora no kwibagirwa, ariko ushobora no kwibuka, ushobora no kwibutsa umuntu, ushobora no kwibutswa nawe, ushobora no kwibukisha ikintu. Urwibutso rero ni ijambo ririho nariyo gusanga, ahubwo n'inzibutso bavuga ko ubwinshi budakwiye inzibutso zabagaho ni ubwinshi bubaho. Hanyuma rero ijambo rishobora gukoreshwa mu mibanire, rikoreshwa mu mibanire n'abantu, rishobora gukoreshwa hagati y'abantu n'abandi. Ndashaka guhera ingero ntoya kugira ngo tuze ku ngero nini zikomeye zireba mibani ya Leta n'abantu, ari nabyo bireba inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi ubungubu no kuzibungabunga. Tuvuge ubundi kwibuka ushobora urwibutso, mbe tuvuge nk'indirimbo ya Rugamba uti nataye agasaro mama yampaye. Ako gasaro ni urwibutso rw'urukundo rw'umugore rw'umukobwa na nyina na nyirakuru. Uruhererekane ni agasaro k'urwibutso rw'urukundo rutakiriho. Tuvuge nk'indirimbo ya Chanjo Hamisi, Amosozi y'urukundo. abarizi bamwe bo mu bice amazi ziruko kuko bafite agahinda kunyikunze batagihari cyangwa batakibaye indirimbo ya Ngarambe Franco yitwa Nyirakanyana abantu bazi bakurikira uwo muhanzi
Nyirakanyana nakunze kera
ibyo byose ariko icyo urabona kuri izo ngero eshatu byonyine kandi ari hagati y'abantu gusa harimo agahinda harimo urukumbuzi harimo n'ishavu yuko ibyahoze bitakiriho kandi bifuzaga ko bikomeza ibyo rero bishobora no kugira ku bantu benshi abantu bahuriye mu gace kamwe bakagira ibintu bahuriraho bakagira indirimbo bahuriraho urugero natanga nubwo ari indirimbo y'urwibutso yita Jenoside yakorewe Abatutsi indirimbo y'umugabo witwa Bonhomme uririmba amayaga tuvuge ukurikira ibya Jenoside iyo ndirimbo ikwibutsa koko muri rusange ko Abatutsi bo mu mayaga bashize
yego
ariko iyo uri umunyamayaga cyangwa ufite ababyeyi bakomokayo kandi uzi imisozi yawo iyo bakubwira bati bakavuga bati mukazarusenya Kampanda bati muhero wa Gatarara bakakubwira bati ku gicumbi cya Mututu bakakubwira bati Mugati bakakubwira Imurinja bakakubwira Karama Kashari
yego
aho hose wumva hari ahantu bari gukora ku mutima gusumba abandi nabwo urumva ni urwibutso rureba bose gato ariko rureba cyane cyane abo bantu bo muri ako gace iyo ndiri bugwane n'urwibutso nuko ngo ni uduce ntibyarebaga uko ikoreshwa umuntu n'undi n'abantu batari benshi cyane ariko byose bikagendera ku kintu kimwe nuko kwibuka iteka abarimo agahinda abarimo ishavu abarimo intimbo kuko ibintu byabaye bitari kwiye kubaho
noneho rero yari amahano bikaba bigamije iki yari amahano yabaye
yari amahano rero nk'ibi bireba igihugu ibi bireba igihugu ubundi no ku gihugu ariko bishobora kuba atari amahano bikaba urwibutso mbanze mbere naho ngaho tuvuge nko kugira ngo umenye muri abanyarwanda babo hambere mbere y'uwo umwaduko w'abazungu ntibandikaga abami ntibandikaga ariko basigaga inzibutso z'uko babayeho
yego
ibigabiro by'umwami aho abami bahambwaga ziriya zose ni inzibutso zo kwibutsa yuko ubwami bwahoragaho niko batekerezaga kugenza uko amasekuru akurikirana ku Rwanda ruhoraho kugira ngo ruhoreho n'ibyo bigabiro by'abantu igitangaje nibyo namubara kwibutsa no kwibagiza kugira ngo bibagize ibyo bigabiro zicyo abapadiri bakoze bagiye bahashyira za kiliziya ibyo bigabiro bakabitema bakibagirana ibyo bigabiro ahantu ushobora kubisanga ubu ngubu ni Nyamasheke kuri paruwasi ya Nyamasheke kubera ko Musinga yumvikanye n'abapadi bashaka kubaka atari ko muzibuke ibigabiro byari muzabikomeza
yego
barabikomeza ugeze i Nyamasheke urabibona nagezeyo ubwo mperuka mu Rwanda hashize imyaka itatu ibyo bigabiro birahari nicyo cyonyine bisigaye byerekana yuko Rwahugiri yatuye mu Rwanda uretse inzandiko zanditswe nyine nabyo ni ikimenyetso ubwabyo ni urwibutso ariko rutarimo akababaro ariko wenda ushobora kuvuga ati ushobora kwibaza ati uhageze uravuga ati donko hari ingangurarugo bamubyiniraga mu gitondo bavuzaga ingoma bikagutera gutekereza ibyo rero icyo nacyo ni icyabagaho ushobora kwibagiza na bene ibyo nabyo ushobora kubyibagiza ariko ku byo bavugaga by'ingingo nkuru urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi igiriho ikintu gikomeye cyane nicyo maze kuvuga mu kanya amahano yarabaye kubera ko leta yishe abaturage igomba kurinda ikibazo si ahangaha ni uko yishe Abatutsi ariko leta ishobora kwica n'abandi iyo mvuga leta si mvuga leta y'u Rwanda iri ubu cyangwa iki kuko leta ubwayo itekereza kuzahoraho uko amasekuru akurikirana ahangaha yenda nakoresha ijambo Padiri Kagame yakundaga gusobanura gutandukanya iyo yita leta na kavumenti mu gatabo yanditse keza cyane leta ni ikintu gihoraho leta y'u Rwanda ni ukuva kuri Rwabugiri kugeza ubu mabe kuva kuri Ruganzu kugeza ubu leta y'u Burundi ni ukuva kuri Nterushatsi kugeza ubu iyo ni leta nkurikije ibyo ko Kagame yasobanuye ayo magambo kandi yabisobanuye neza
kandi kazakomeza ikabaho
nawe kavumenti kavumenti yuko za guverinoma zigenda zishingurana ndetse ari nazo nk'iyo twavuga iheruka niyo yakoze ariya mahano
yego
ni kavumenti yakoze ayo mahano ubu rero gushyiraho izo nzibutso ni nk'ikimenyetso cy'uko kavumenti iri wa mugani ijya kuva muri 1994 interuro ifite ni uko leta igiye kongera noneho ikagarura cya gihango yari ifitanye n'abaturage kuva kera ikabarinda kandi kugira ngo ibarinde noneho ni kwibutsa amahano yabaye
kugira ngo atazongera kubaho
kugira ngo ayo mahano atazongera kubaho n'ukundi kugira ngo yigishe n'abaturage n'abana mu mashuri kuko kubaho ari ukubana ku Rwanda ari urwabo nibo barusagasira ukazahora nk'uko abanyarwanda babivuga kuko u Rwanda igihugu gitekereza ko kizahoraho iteka ibyago cyagira
reka nibutse abatwumva ko turimo tuganira na Professor Dr. Josias Semujanga ni mwarimu muri kaminuza y'i Montreal Université de Montréal muri Canada turaganira rero kucyo urwibutso rugaragaza icyo urwibutso rugamije duhereye ku nzibutso za genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 Professor ubundi iki kiganiro rero ntabwo ari cyawe nanjye twenyine gusa ahubwo ni cyabanywanya ibijwi rya Amerika mukaba arimo mwiganirira nagira ngo nkuzanire babiri bategereje kuri telefone bamaze akanya bategereje turahera kuri Jean-Claude Ngoboka hanyuma tuze kugusha kuri Jean-Baptiste washyizeho kuri Facebook ko yitwa Rwanda ugaraza kutubwira irindi zina rye nyakuri hanyuma mbasabe kujya babaza utubazo tugufiya duhere kuri Ngoboka Jean-Claude Ngoboka we
karame
urahura komeye
muraho neza murakarama
yego bwira umutumirwa aho uherereye
ubwo nuko bisanzwe muravugana na ambasaderi Ngoboka Jean-Claude w'ijwi rya Amerika hano mu murenge wa Gashanda ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu kagari ka Kerwa mu mudugudu w'Rema ya mbere abandi umukozi w'ikiganiro muri isanga muri rusange kuryo dutangamo ibitekerezo kandi tukungurana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko yateguwe muri uyu mwanya mwa mwatugeneye
oya Jean-Claude ntabwo uri umukozi w'ikiganiro muri isanga kubera ko ntabwo ari umurimo twaguhaye wo kuguhemba ahubwo we ni uko ugikunda gusa tubyumvikane nuko baza akabazo kagufiya rero
nibyo koko nk'uko mwabigarutseho isanganyamatsiko yavugaga ko ku rwego rwo kuvuga ngo urwibutso rusobanuye iki nibyo koko muri ibihe turimo byo kwibuka by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ni ku nshuro ya 28 twari tumaze iminsi mu cyumweru cyahariwe kwibuka hano mu gihugu cy'u Rwanda kikaba cyanashojwe nimugoroba ariko ya minsi 100 n'ubundi zakomeza kuzirikanwa ku banyarwanda muri rusange buriya rero icyo nashaka kugarukaho urwibutso ikintu ahanini rudusobanure by'umwihariko nk'urubyiruko muri rusange hari urubyiruko rushobora kuba rwaravutse nyuma y'uko jenoside iba
ariko se wagushije ku kabazo niko gusha ku kabazo nibyo bya twihuta nibyo byadufasha
ikibazo rero nari mfite ikibazo cyageraga kiti nashaka kubaza uprofeseri hari amagambo agumesha agenda agarukaho ariko ahanini ngasanga najya harimo inyunganizi nakuragamo by'umwihariko nk'umukozi w'ikiganiro noneho ku rwibutso wenda hari amateka abahari kuri urwo rwibutso none hari urwibutso ushaka gusanga ruhari ariko ugasanga ibibiri yari irimo urwo rwibutso yari imuwe yajyanywe mu rundi rwibutso ese najyango mubaze urwo rwibutso wende mu bibiri yakuwemo ubwo ni amateka agomba kugomeza gusigasirwa agomba kubaho
ye urakoze cyane ngoboka we
gusa ikindi nashaka kuvuga
reka hita gusubiza reka hita kubwira icyo bitekerezaho
akamaro rufitiye abanyarwanda muri kanya n'urubyiruko hari amateka dusanga tugasobanurirwa ndetse ari nabo tuhasanga baba barushinzwe buri cyane umunsi ku munsi bagasobanura amateka y'abarusuye
ye urakoze cyane urakoze cyane rwose reka professeur se mujanga gusubiza professeur mwanya n'uwawe
ikibazo bajije kirumvikana ikibazo cy'ubwa inyuma ya genocide abantu bahambaga abo bashoboye uko babishoboye ababo babo babonye bagahamba abantu babo yaho nyuma ya genocide hari umuntu kwari ugushaka kubaho nagezeyo muri 1995 bwa mbere ngera mu Rwanda icyo gihe icyo kibazo cyari kitaribazwa kubera ko ngudashinga ntabyinyi na leta ubwayo na kavumenti yari igiyeho yari ikishakisha abantu bose bakishakisha bari mu byo bita shuguri iyo wabonaga umuntu wawe waramuhamba
iyo wagiraga amahirwe
ugize
yongeraga amahirwe kubera ko n'ubu ngubu harabo yego harabo tutazi aho bari
harabo tutarabone nyuma rero haza kujyaho nyine iyo politike cyangwa ngo gutekereza ibyo rwibutso noneho biba ngombwa yuko abantu babo bagiye bahambwa hirya no hino babahuza kugira ngo bandike amateka ya genocide kwandika amateka ya genocide ni ukugira ngo abantu bajye bibuka bahuriye ahantu hamwe byo kuba ikintu cy'umuryango kiri ikintu cya rubanda kiri ikintu cya government kiri ikintu cya rubanda rwose hari abantu bapfushije abantu ari n'abandi batapfushije ariko bumve ko babashyire hamwe bibuka urugero naguha ni ahantu nigeze kukubwira indirimbo ya Bonhomme ku mayaga bagombye kubakura ahantu hose babajyana ku rwibutso ruri ahantu hitwa i Nyamiyaga hafi ya paruwasi Nyamiyaga hari abantu hari bashyize bavuga ko hari abantu 189 icyo gihe bagira urwibutso runini icyo gihe amateka yandikwe abazagira ubushakashatsi kera n'abanyeshuri bajya kwiga amateka babimenye n'amazina y'abantu abahari ni ukugira ngo mbese genocide ize ku kibazo kireba umuryango kireba umuntu kiri ikibazo cya rubanda kiza ikibazo cya guverinoma
noneho rero kubera ko na genocide ari icyaha ndengakamere kibasira inyoko muntu muri rusange niyo mpamvu n'isi yose igomba kubimenya igahura ibyibuka
cyane igomba kubimenya kuko genocide twibutse ko yatangiye iryo jambo ryatangiye gukoreshwa igihe bicaga abayahudi b'i Burayi ibihugu hitere yabaga bicaga abayahudi nta cyaha bakoze kuba ari abayahudi ubwari ubwa mbere ku isi ibyo bintu bibaho niyo mpamvu genocide si ubwicanyi busanzwe ni ukugira umugambi wo kumara abantu leta igira umugambi wo kumara igice cy'abaturage kandi nta kindi bakoze uretse kwitwa ubwo bwoko mu Rwanda aho kubera ko butandukanye umuntu n'umututsi ntibyoroshye bagombaga kubahana gushyiraho na identite kugira ngo igendane ufite imyaka 16 bakabyandika mu bwoko bwawe ni ndengakamere kuko umuntu wese ku isi agira ubwoko niyo habaye genocide mu gihugu ngo bibaga ikibazo ndetse leta ndimo yo yazabikora kuko ni ibintu bidasanzwe ubundi
nuko noneho rero duhamagare Jean Baptiste wiyise Rwanda. Jean Baptiste we,
yego
uraho neza?
Muraho neza.
Ubundi si izina rya so na nyoko ni iri?
Ndagije Imana Jean Baptiste nkabandika Yonza Nyamirama.
Ni mu ntara y'Uburasirazuba?
Ni mu ntara y'Uburasirazuba.
Nuko ikibazo cyangwa se igitekerezo ariko kigufi?
Igitekerezo ngiye mfite nikimara gushyira hiriya poste nabonye abantu komantari zabo zimwe na zimwe ngo urwibutso ngo ni ugukomeza ngo kuzura kaboze ngo ni ugukomeza kubiba inzangano
ibyo ngibyo tuvuge ni ahishakiye Aime wabyanditse ngo urwibutso n'ukuzura kaboze bikagarukana inzankano n'amacakubiri mu bantu eh
okay ubwo wenda inondo bitekereza gutyo
yego
ariko nge icyo mvuga ubwibutso nagaruka kuvuga ngo n'ukubiri inzankano ngo cyangwa n'ukuzura kaboze oya niba haba ikintu cyiza cyaba n'ikibi kigomba kwibukwa ari genocide rero ni amateka yacu nk'abanyarwanda niba ari ukusigasira ibimenyetso byagiye biyibaho ntago ari ukuvuga ngo umuntu ari kuzura kaboze biriya nta kidasanzwe kirimo kimwe n'uko ibyiza wabyibuka njye nicyo nenda kuvuga numva ko iryo jambo ari ijambo uwo muntu iryo jambo ryabaye ribi cyane rwose
ndagushimye ndagije imana
Murakoze.
Ye, noneho duhamagare twagira Yezu hagati aho ngaho kandi nibutse abaduteze amatwi kw'iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira rero ku kamaro ko kwibuka ku kamaro k'urwibutso duhereye kuri iyi minsi kuri imyaka 28 ishize genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye duhamagare twagira Imana we twagira Yezu nako mumbabare ni twagira Yezu twagira Yezu
muraho neza
urahura komeye yego yego
nugo nibyo koko ni Marcel twagira Yezu tuvugana bi kigari hano kibagabaga mu Rwanda cyane ikibazo kimwe n'igitekerezo reka mere ku kibazo kugira ngo aze kuba ari gushaka igisubizo mu gihe gitanga igitekerezo
ye
iyi gahunda yo guhuza inzibutso musanga ko buri gace ahantu hashinguye abagize jenoside ko aba ari amateka yaho yihariye bafite gahunda si ku buryo amateka abereye ahantu ku gasozi runaka atagomba kwigera asibangana mu gihe habayeho guhuza inzibutso aha ndakubwira nk'impande eshatu iwacu ni Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda Busogo hari urwibutso rufite amateka yaho yihariye Nikimiji naho hari urundi rwibutso naho akaba amateka yaho yihariye ugasubira inyuma ugajya hariya kuri Rudaperi kuri urwibutso rushyashya rwanashyinguwe
mu mujyi kuri Rudaperi uvuga ni mu mujyi
kuri Rudaperi yo mu Ruhengeri none ugasanga ubwo mu karere ka Musanze izo nzibutso eshatu Busogo Kimiji na Musanze hari amateka ya buri gace yihariye nagize impungenge rero ziteye zityo ese ntabwo hashobora kubaho guhuza inzibutso ngo mu buryo kugira ngo bazibungabunge neza ugasanga amateka abereye Busogo aribagiranye cyangwa abereye Kinigi kuko urebye nk'ibyabereye hano muri paruwasi ya Nyamata ukareba Murambi ukareba Bisesero ukareba Nyange basenyerwaho kiliziya ayo ni amateka makuka yihariye mu gihe kuri gahunda guhuza inzibutso bafite gahunda si ku buryo amateka n'ibimenyetso y'ahantu icyaha cyabereye jenoside yabereye ku buryo icyo kimenyetso kitazigera gisibangana
ye noneho rero wavuze ku mugore ufite n'agatekerezo
igitekerezo
ariko ko ugahine
yego agatekerezo ndagahina
ye kugira ngo duhe n'umwanya n'abandi
abo bantu bapfobye jenoside harimo n'aba ngaba nabonye nyine batanze komenti kuri poste abangaba ni ukujya turabareka ntabwo umuntu waguteza ibimene by'amacuma by'ibicupa kuva muri 59 kugeza muri 94 ashobora kugutega ibicuma ngo biguhangayikishe kuva muri 59 ugenda mu bimene by'amacupa ntabwo uyu munsi muri 2020 umuntu yagutega iby'ibicuma ngo biguhangayikishe neza bazavuga ariko u Rwanda rurakataje mu iterambere
none se ahubwo nyine usibye ibyo ngibyo uvuga ngo bazakomeza bavuge n'ibi ngibi ariko tuba turi gufatanya kugira ngo dusobanukirwe nabyo ni uburyo bwo kubafasha kumva
nabyo ni uburyo bwo kubafasha kumva ariko nkangaho usanga umuntu aje yashyizeho poste nani yashyizeho komenti yavuze ibi ntabwo abantu bafite imyumvire yabo hari abantu batarabona ko hari aho u Rwanda rwahuye n'aho rugeze kuko impamvu bivuga muri jenoside zabayeho ku isi iyo mu Rwanda yonyine niyo ifite umwihariko w'akataraboneka jenoside yakozwe n'abanyarwanda ubwabo bavuga ururimi rumwe igasubira inyuma igahagarikwa n'ubundi minsi n'abanyarwanda ubwabo nanone ni ukuvuga ngo turakomeye kandi kwiteza imbere nibyo by'ingenzi murakoze
twagira Yezu urakoze nawe
yego
Professor
ikibazo cyatwagira Yezu rero ubwacyo ni kibazo gisanzwe ni kibazo kireba na nuko rwibutso ibyo naho bivuga ko kwibuka iteka bijyana n'agahinda bijyana n'akababaro bijyana n'ishavu yuko ibintu byabaye bitari kwiye kubaho ibyo ni bisanzwe niyo yewe ni nagira ndibintu twavugaga byose babivuze yuko n'umukunzi wawe mutatandukana aha rero noneho ni abantu bapfuye bazira yuko babise ko ari abatutsi ibyo rero ni agahinda kumvikana ibyo kuvuga ngo guhuza inzibutso ibyo ni byo umuryango mu cyongereza babyita management ya government kuko ntabwo nta mikoro iyo babahurije hamwe bandika abantu buriya amazina yose azajyaho nicyo kibondo kigamijwe naho batarayashyira ni ukugira ngo kuko iyo ubishyize hamwe byoroha gushaka amikoro yo kuzibungabunga nacyo gituma ubu bashyizeho enye ku isi bazajye muri UNESCO babone n'uburyo bazazibungabunga ndagerageza kumva imikorere ya government irivuye kugira ngo igarure cya gihango cya kera tutibagiwe ko nubwo haba urwibutso rumwe runini rukavuga icyo ruba ruvuga ni uko leta government ivuniti kuvu na government zirakurikira tukwiye kugarura igihango leta u Rwanda rugirana n'abanyarwanda ni ukubarinda uwisha amategeko akaba ari buhane icya kabiri kandi gikomeye nkumva Twagirayezu yavugaga ningaho hari undi uzabikora ibyo kureba ibya management uwatarimo buriya ni igihango kireba abantu bose kuko leta zirazivaho ariko kuko guverinoma zivaho ariko leta igumaho leta ni iki leta ni u Rwanda ni abanyarwanda kera bakoze ayo mahano n'abarihubu n'abazavuka nuko ni sheme y'abantu bose be n'uruhererekane icyo ni cyo ndumva cyane cyane icyo twagarukaho twatsimbararaho n'urwibutso urwibutso ni ukuvuga ngo tugaruke kuri icyo gihango cya leta n'abanyarwanda u Rwanda n'abanyarwanda noneho tubehanire twese ibyo bituma byigishwa mu mashuri noneho hari abundi bavuze ati hari ababipfobya hari ababivuga nabi hari abavuga ngo nibyo muri aya magambo mu nkoranyamagambo nigeze kuvuga hari ukwibagiza no kwiyibagiza ikintu no kwibagizwa ikintu ariko icyo dushinzwe hano ngira ngo ijwi rya Amerika nandi mbanye mu mpamagara nk'umushakashatsi nabo turimo tuganira n'ukwibutsa no kwiyibutsa uko byagenze kubera iki kugira ngo jenoside itazongera kubaho itubyibagirwa akantu gatoya nshatse kugaruka kuri ku byo Twagirayezu avuza mbabaje gakwiye gushyiraho komenti avuga ibintu byo 59 guhoraho zaba abandi mu kwibuka rero buriya cyane cyane iyo hari ibintu byo kwibuka jenoside yakorewe igice cy'abantu hano jenoside y'abatutsi iburayi jenoside y'abayahudi buriya twibuke yuko kwibuka harimo ibintu bibiri ushobora kwibuka ugashyiraho urwibutso kugira ngo amahano yabaye atazongera kubaho ushobora no kwibuka ugahera mu kababaro ukavuga uti ababikoze ndabazi nabo bakomokaho naho baturuka ibyo rero ni uguhera mu gahinda ibyo ni ugushaka ko amateka yabayeho ahinduka amateka ntahinduka ahubwo uhindura ushobora gukora kugira ngo igihe kiri imbere kandi bakwiye bakoresha ijambo ryo ejo heza hazaza bakanongeraho ejo heza hazaza ni ukwifuza yuko ayo mahano atazagaruka icyo gihe rero iyo ushaka ko amahano atazagaruka uriya uvuga ariya magambo y'amateshwa uramwibutsa kuko nicyo urwibutso ruvuga uramwibutsa ukamubuza kwiyibagiza ukamubuza n'abandi bamwibagiza niyo nzu nicyo kintu munashiriki nkeka ko ari aho nabimbereye
yego ni professeur docteur
kandi gato nashaka kongeraho ntarakibagirwa
yego
twagira Yezu yibuke ko hari filime na niba atarayibonye azayirore yitwa Le Juste
ariko yo nirebana na genocide yakorewe abajuifu abayahudi
yari ku banyarwanda ndakubwira amazina atatu berekanye ikarongi umugore witwa ndamutumura umugore witwa Josephine Dusabimana ukuntu barimo bica muri Karongi hariya ku Kibuye we yagize uburyo agenda ahisha abantu uburyo yakodeshaga amata akabajyana ku ijwi undi ni uwitwa Forbois Karuhije w'inyamabuye hariya muri Gitarama ubwo bamaraga abantu yacukuye indaki ahishamo abantu bagahumeka ku manywa nijoro bagasohoka bakajya mu muhanda bakagaruka nka saa kumi n'imwe
saa kumi n'imwe mu gitondo
amata igishimba w'ikigali baramuke niyo rero iyiroye ni ukuvuga ko muri abo bantu bagize ubwoba bakica cyangwa abandi akaza ibikoko hari iyo jambo Registe rikoreshwa n'abayahudi kubera ko mu mitekerereze yabo ko hazahoraho abakiranutsi bakeya bazakora bakora neza kugira ngo abantu babeho icyo bisobanuye nk'abo bantu bonyine ni bake cyane hari n'abandi barabavuga ariko abo bonyine baguha icyizere kuko icyo dushaka ni icyizere cy'uko bitazongera kubaho nk'iyo filime yayireba byamufasha kuko yakorewe no mu Rwanda
reka twizere yuko abyumvise azayishaka filime yitwa Le Juste Professeur Dr Josias Semujanga ni mwarimu muri kaminuza y'i Montréal Université de Montréal muri Canada niwe turimo tuganira kuri iki kintu cy'urwibutso n'icyo rufasha ambese akamaro k'urwibutso kuri telefone dufite Elias ndi kumwe nayo na Sabimana Daniel duhere ku munywanyi w'ijwi rya Amerika ndi kumwe nayo hanyuma Sabimana nawe abiyihanganye ntabwo tumwibagirwa ndi kumwe nayo urahura komeye
muraho neza Toma ndakomeye ndashima Imana
haleluya nuko bwira umutumirwa uherereye
mbanze kuramutsa professeur docteur professeur kubona yemeye koza kutanga ibitekerezo ku ijwi rya Amerika
yego
hanyuma jewe ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Kayanza aho bita muri komine Kabarore
ndahabona
yego hanyuma akabazo ni nka tubiri nagombe kubaza nyakubahwa professeur ni ukuvuga mbe ko bagombe binjize urugwibutso muri UNESCO muri ya muco UNESCO yashami ryo mu miryango nasiyonzine hari ikintu byoba byimirije gufasha u Rwanda hari akunguka u Rwanda ruzahungukira cya kabiri nacyo mbona nshaka kuvuga mbega ubu ko mbona buri mwaka bama bibuka bariya baturutsi bashoboye bishwe kiriya gihe ni ukuri ya jenoside sindabishyigikiye kandi ariya nama biyakozwe mu Rwanda mbere bituma n'isi yose imera nk'ihungabanya muri ariya mezi makeya none ubu ko baguma bakibuka buri mwaka ubu ibitwapfa bitweka bituma inzangano ziba hagati y'abariko baravuka ubugato nsanga habaye kutsihora mu bihe bizoza tutazi igihe murakoze utubazo twanjye twarumva
ye urakoze cyane ndi kumwe nayo Professeur buretse kumusubiza tubanze duha ijambo na Sabimana Daniel nawe noneho zo kubasubiriza rimwe kandi nibutse yuko yingiye ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Sabimana we
karame bwana Toma
urahura komeye
uraho neza
Andore yego ndakomeye nuko none se
nyinshi bwana Toma
yego minsi myinshi ariko reka twe kwiganirira kuko ni ikiganiro cy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ntabwo ari cyawe nanjye twenyine ahubwo bwira umutumirwa uherereye hanyuma uhita ugusha ku ngingo
murakoze cyane herereye mu burengerazuba bw'u Rwanda Nyamasheke Ruharambuga ndagira ngo mbanze nshimire professor ni ukuri aduhaye ubusobanuro bwiza kandi bunejeje pe
ariko ubusobanuro ni ijambo ry'ikinyarwanda ko kwenge nakuze numva bavuga ibisobanuro igisobanuro ubusobanuro bivuga ikikomereza ikomereza igitekerezo cyawe
ariko baratoma ikinyarwanda nyine nuko giteye
uyu bwoko bw'ubushaka gupfobya n'ubusobanuro buriya buraho gaho budafite niko mbyumva ikomereza rata
arakoze cyane nagira nshime profesori waje kudusobanurira ariko nanjye ndaza ndunga mu byiwe rwose nkaturutse mu Rwanda twamenye ibyiza by'inzibutso inzibutso rwose ni ingirakamaro zibika amateka bashaka no guhakana no gupfobya bazaze barebe rwose so ngende negereye ahantu hari urwibutso urwibutso rwa rugiye gushyirwa muri UNESCO rwosanga ni ibikorwa byateguwe kandi bibungabunzwe usanga ku buryo amateka atazapfa kwibagirana
ubwo urashaka kuvuga uruhe urwo wegereye
urwibutso rwa hitigashira bwoba muri Nyamasheke nimba mwazi simba
na rwose baza u Rwanda rurasaba ko rujya muri UNESCO
neza cyane pe kuko inzibutso zindi zari zihari zari ziruturanye bagiye bazegeranya imibiri igakusanyirizwa muri uru rwibutso so ni muri gahunda ya leta nyine ifite yo kwagura inzibutso bikaba nkeya mu gihugu ziriya nzibutso rwose ni byiza pe ni byiza bizatuma natwe urubyiruko tutari tuzi amateka twibonera ibihamya kandi tukanazisura tukamenya amateka yaranze igihugu cyacu
Nsabima urakoze
koze Bwana Tuma
ijwi rya Amerika noneho rero Professor Semujanga umwanya ni wawe
ibibazo abajije umugabo wo muri Kabarore mu Kayanza niyo agize izina rya rimwe
ndi kumwe nayo Elias
ndi kumwe nayo abajije ikibazo kamwe n'akabazo koroshye ikibazo cya UNESCO ishinzwe uburezi n'umuco ku isi yashyizweho nibutse ko yashyizweho ibigo byinshi bya za Loni buriya byashyizweho nyuma ya 1945 niho Loni yashyizweho nayo ubwabo yashyizweho kugira ngo jenoside izatongera kubaho ni nayo yashyizeho amategeko yose menshi y'uko ibihugu bikwiye gukora bikarwanya jenoside icyo ni ikindi kibazo kuki mu Rwanda yabaye kandi amategeko yari ahari ariko UNESCO ishinga umuco ku isi yose hari ibintu rero kubera za leta ikintu igihugu gifite cy'umwihariko cyangwa izo rwibutso bakarugira tuvuge nk'igihugu cy'u Burundi bashyizeho yuko biriya byo kuvuza ingoma uko biba umurage w'isi yose nubwo abatambira ingoma bavuze ingoma b'abarundi babikora neza n'abanyarwanda babikoraga n'abandi banyafurika benshi bazikora kuvuga ingoma ariko basanze iz'abarundi ari umwihariko icyo gihe uti urundi bukuramo iki inyungu yihe inyungu ni uko urundi ni igihugu mu bindi ku isi iyo uzanye akarusho nawe baboneraho ko wakoze neza ni byiza urabyishimira nta yindi nyungu urenze iyo nkeka mu Rwanda naho icyo gihe baguha n'ubundi nubwo ari make muri UNESCO yo kugira ngo izo ngoma zizakomeze na jenoside rero nubwo ari ikintu kimwe cyakozwe n'abantu kuko jenoside ntikorwa n'inyamaswa na kinyamaswa cyangwa n'abantu babaye inyuma nayo rero ugomba kuyibuka kumenye ko abantu bashobora kuvuza ingoma bakatamba bakabitangaza ariko ejo akica cyangwa n'abandi ni ukuvuga ni ukugira ngo u Rwanda n'amahanga ku isi bongere bafate ibyo bari baravuze mbere muri 1944 ko jenoside itazongera kubaho kandi irongera ibaho ni ukugerageza
ariko rero profesor ndakeka ashobora kuba yanatekereje ku rwego nabyita rw'imari mu magambo make hari inyungu mu rwego rw'imari u Rwanda rushobora UNESCO iramutse koko yemeye ko ziriya nzibutso ziba umurage w'isi yose hari inyungu u Rwanda rwabikura mu rwego rw'imari
ntabwo ari urwandu bwarwo ahubwo ni bihugu byose byo ku isi kuko icyo gihe izo nzibutso ziba zibaye iy'isi yose leta bamba icyo gihe UNESCO itanga amafaranga yo kugira ngo bazibungabunge nk'uko ziriya ngoma z'i Burundi nazo bashobora gutanga amafaranga bikenewe ko bazibungabunga ariko mu buryo si inyungu yo kuvuga ngo igihugu cyungukiramo muri ibi by'imari ni ikintu kiri hejuru cyane ni ukuvuga ati ni ikintu kitureba twese noneho dushaka amikoro kugira ngo icyo kintu kitazibagirana
hanyuma nanone nkunganiye ahandi hantu UNESCO nyine mu byishinzwe harimo umuco ariko harimo n'uburezi ni ukuvuga ngo bigiye ikintu kigiye mu muco nako ikintu kigiye mu murage w'isi yose ni ukuvuga ko n'isi yose mu by'ukuri iba ifite inshingano zo kukigira
ikanakivuga ku buryo nk'ubu hari abana babino muri Canada bava muri Amerika bava ahantu ku isi yose bakajya kureba Auschwitz aho abayahudi bashiriye muri Polonye ibigo bimwe icyo gihe bibaho kubera ko bikorwa ni muri ubwo buryo imishwi ifashe yongeye gushyiraho ariko ikindi akandi kabazo kavuga ati se guhora babyibuka ntabwo byatuma abantu bongera kuzasubiranamo kera ahangaha yabajije ibibazo bibiri eske kwibuka twibuke cyangwa twiyibagize kuko nibutse mu ntandaro y'amagambo mu ndero y'amagambo nibutse ko kwibuka harimo kwibutsa harimo kwiyibutsa harimo kwiyibagiza harimo kwibagirwa ibyo rero byabagiye nko kuvuga ngo twibagirwe dutangire bushya ibyo rero mu kinyarwanda no mu kirundi bavuga ko niho kurimira ku rwiri cyangwa guhingira ku rwiri ntacyo wasarura niko njyewe nabisobanura ariko nongeye ku kantu gatoya kuko yabaje ibibazo bikomeye sosiyete uko tuyibona ubu cyangwa yabaye mu 1994 siko yahoze ko njyewe n'urugero ubwire kabarore yo aho ndahazi naho Burundi muri 1973 ariko uko abarundi bari bameze icyo gihe nuko batwakiraga nuko bari bameze gute abo twari duturanye aho wanyuraga sosiyete yarahindutse ariko si ukuvuga ko izahora uko imeze ubu cyangwa akabaro jenoside yaduteye amagume yaduteye azahoraho ntibikuge waba ugiye mu gahinda kadashira aribyo byabyina kubwiye ko kwibuka hari uburyo bwo guhora mu mateka yabaye kera ukayahoramo waba ko atazahinduka hari no kuvuga uti amateka yarabaye turwane turi intwazi kugira ngo ayo mateka atazagaruka tubyigishe urakoze kandi ibindi kunyibutsa ko UNESCO harimo n'umuco harimo kwigisha yego abana bacu ko nibo baza n'abuzukuru nibo bazaba bahari twe tutagihari niyo nshingano y'abantu bakuru barera bato ni ukubigisha kubana kubaho kugira amahoro kugira ngo bazabyikorere ubwabo nibyo numva
yego hari n'umunywanyi w'ijwi ry'Amerika wanditse kuri Facebook ati akamaro k'urwibutso ni ukwigisha abana ububi bw'icyaha cya jenoside ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turagana na professeur Dr. Josias Semujanga mwarimu muri Université de Montréal muri Canada turaganira ku by'urwibutso hanyuma kuri telefone dufite Nishimwe Alexis Nishimwe we
karameye
urahura komeye
turashima Imana
haleluya nuko ubwira umutumirwa aho uherereye
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge
gusha ku ngingo rero
ibibazo bitatu nshaka
yego
ejo mu gihe harimo hasozwa icyumweru cy'icyunamo minisitiri wa minisiteri y'ubumwe mu Rwanda Dr. Jean Damascene Nibizimana ndetse na perezida wa sena Iyamuremye Auguste bavuze ko kandi biranakwiye ko hari abantu bakwiye kuzongerwa kuri ziri yakunze ibuto batigeze bashirwa ngo baje bibuka nyine nk'abandi. None ese no hanze kunze ibuto zo hanze aho bibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 naho niko bizagenda. Ikindi kibazo nagira ngo mbaze, numvise ko hano ku rwibutso rwa Rebero basa nkaho batangiye kwibuka mu wa 2006. Ese buriya
Rebero urashaka kuvuga hariya Nyarurama?
Hano ku rwibutso rw'Intwari hano ku Rebero ku musozi wa Rebero.
Burya ni umusozi witwa Nyarurama, sinzi impamvu bahise Rebero ntabwo zaba byaturutse, ariko ubundi burya ni umusozi Nyarurama uraho ngaho nyine Kigali.
Ko numvise ko kwibuka byatangiye mu 2006 buriya ntibyaba byarabaye bitinze cyane, wenda byaba
ibyo wabyumvise he? Niko nishimwe wabyumvise he ko numva bitinjiranamo neza n'ibisanzwe wabyumvise he?
Ndumva ariko numvise mu kiganiro.
Ubwo wabivuze yari ibeshye? Wabivuze yari ibeshye, ntabwo byatangiye mu 2006.
Yego
byatangiye kera rwose muri za 1995.
Yego
ahubwo nanakwibukije muri 1995 nanjye nimba nibuka neza icyo gihe na vice president wa Uganda Kazibwe yaje mu Rwanda, nawe yagiye aho ngaho Inyarurama mu byo kwibuka. Ntabwo yari mu 2006, nini kuhibukira byatangiye kera cyane.
Yego
urikomeza.
Ikindi cyari nk'igitekerezo cyago nka radiyo ijwi rya Amerika ifite abantu benshi tuyitega amatwi, numvaga twabonye ko itangazamakuru nyine ryagiye rigira uruhare jenoside yakorewe abatutsi mu cya 1994. Ese nk'umutumire mwatumiye, ese babona itangazamakuru ho iyo mu mahanga rigira uruhe ruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside by'umwihariko aho ngaho bari? Murakoze.
Ye nawe urakoze cyane Professeur Semujanga. Mbere yuko kuko iminota ndabona igiye cyane tutaza gucikanwa n'iki kibazo, nanone umukunzi w'ijwi rya Amerika witwa Nizeyimana Daniel yabajije atese buriya uretse mu Rwanda hari ahandi ku isi hubatse inzibutso kubakorewe jenoside, wigeze no gukomoza kuri Auschwitz. Nuko noneho rero utwo twose utwa Nishimwe Alexi nakangaka ka Nizeyimana bikomatanyiriza hamwe mu minota itatu dusigaranye, mu minota itatu ine ubibabwire.
Icyo nagarukaho yenda ibyo byami n'umwe ministre Bizimana na senateri yamuremye bavuze, na ndumva ntabinyiziketse, sinyumva, ntabwo mbizi, ntacyo nabivugaho. Icyo nagarukaho ni icyo kibazo cya kabiri kivuga kurwanya jenoside, nakoze ku bintu kurwanya ingengabitekerezo, twanditse ibitabo. Hano abanyamakuru ni barahaba, hari n'abandi bagenda bagoreka ku mpamvu zitandukanye. Abandi si no kuyihakana, ahubwo ni ukuyipfobya. Nari nibyo twahoze tuvuga twibukiranya amagambo no kwibagiza. Ikiri ngibi ni uko bisubiza abantu mu gahinda kadashira cyangwa mu makimbirane ashira, ku buryo ikiri cyane ahubwo ni uko basobanura jenoside yakozwe na gavumenti y'u Rwanda, bakavuga ngo ni abatutsi n'abahutu bicaye cyangwa ngo ni abahutu bisha abatutsi. Nubwo interahamwe n'abisha abatutsi ariko bakoreshejwe na leta, igikomezo gikomeye ni igihango leta itatira igihango n'abanyarwanda cyangwa n'abarundi cyangwa n'abandi. Icya kabiri yabazaga, ibi byose byo gutekereza jenoside dukoresha n'ahantu no mu Rwanda n'ahandi byatangiye kuri jenoside yakorewe Abayahudi muri 1945 kugera muri 1945. Inzibutso zirahari rero, urahari hose, ahantu hose zirahari, no muri Amerika zirahari, na hano muri Canada zirahari, hari Musée de l'Holocaust, zirahari nyinshi
no muri Polonye, no muri Israeli,
ko sanu wose kwishoze zirahari
kenshi hano muri America, Washington, New York,
New York, Paris, Brussels, Vienne, yewe no mu Budage ya Vienne ariho Hitler yavaga yahari n'abayahudi barahagarutse nagiye no kwishura hashize imyaka 5 n'indi yo mu Berlin yahari kandi mvuga kugeza ko abayahudi bari barashize nuko zirahari zose kuko nicyo zibereyeho ni ukwigisha kugira ngo ayo mahano yabaye atazongera kubaho kandi ko umuntu wese abigira inshingano ye
hagati aho ngaho ibyerekeranye na genocide ntabwo ari genocide nyinshi zemewe ku isi niyo mpamvu hari abantu bibaza nimba hariho n'izindi nzibutso
ibyo nzibutso bihugu byinshi ushobora kwibuka ikintu cyatumye hapfa abantu benshi ibyo bibaho hari n'inzibutso zireba intambara ubwazo ibyo by'i Burayi hari ruzamije dorageri na hano muri Canada irahari narwo ni urwibutso abantu bapfuye ari benshi ko mu ntambara ya kabiri y'isi nubwo batabivuga ariko hapfuye abantu bagera kuri 50,000,000
cyane cyane bo mu Burayi
hapfuye abantu benshi cyane ibintu byinshi ibyo nabyo urwibutso nk'ibindi hariya muri ya ndaki yaho inkotanyi zari ziri hariya kuri CND nabwo ibyazo ni urwibutso ahantu bari bari amezi angahe babarasa hirya no hino hari amateka yaho narwo ni urwibutso urwibutso ni ijambo rinini cyane ntabwo ari urwibutso si urwa jenoside gusa aha ni uko twavuga urwa jenoside ni nabyo ndetse nitangira ngira niho twasoreza ni uko ijambo urwibutso rireba ibintu byinshi rireba imibanire y'abantu babiri benshi igihugu n'abaturage ariko byose urwibutso kwibuka yewe no mu ndimi z'amahanga ni uko haba arimo agahinda haba harimo ishavu iyo rero wibuka jenoside yabaye cyangwa ibyo by'intambara ni ukugira ngo bitazasubira kugira ngo abaturage bariho n'abazavuka babigire umugambi wabo wo kurwanira amahoro
hanyuma na leta yongere muri cya gihango cyayo n'abaturage bayo
cyane ikirwanire ariko leta yonyine leta kavume ntiyabishobora byonyine abaturage batagiye muri uwo mugambi ni nacyo gituma kwigisha ari ikintu gikomeye cyane
kandi ntabwo wakwigisha ibyo utibuka nawe ubwawe utazi Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu nahaduhiniye iki kiganiro twaganiraga na Professeur Dr Josias Semujanga ni mwarimu muri Kaminuza y'i Montréal Université de Montréal muri Canada twaganiraga ku rwibutso Professeur ndagushimiye cyane rwose ukomeze ugire umugisha
Ibuka amateka yacu ahumuntu kabuze urukundo rukabura
abana bawe rwanda bakicwa bazira uko bavutse
twabuze ababyeyi tubura abavandimwe n'inshuti
yabahaye iruhuko ridashira
ntabwo tuzigera tureka kubibuka
Thank you. aya mateka mabi ya genocide yakorewa abatutsi
abanyarwanda twishyize hamwe turakora twiteze imbere